Hey, Mobs, that sounds wavy.
You.
Ghosty.
Favé. Wafala na kula moto na jibu kumbweza panta mbosi upleta tikama chokoch. Hiyo ndo mtundo kwa stress mambleno upaka dima iPhones. Hapa kula mtu ni red he gang ni ama psycho. Mafala na kula moto na jibu kumbweza panta mbosi upleta tikama chokoch. Hiyo ndo mtundo kwa stress mambleno upaka dima iPhones. Hapa kula mtu ni red he gang ni ama psycho. Mini boy Nairobi. Eh, misi waku come. Usibonge mbaya na ni forever. You'll not run. Hata tufame uriko baka yole. Yo, watu takuchan. Nona zako ni up na gram. Wende layer tu kuchat. Acha tapata na jiji twan kina nani jota run. Niguna hate for no reason. Na mresho wako Johnny fun. Na rapa do mini mzi. Si doing this shit for fun. Padwe ni mtu e. Go suck your mama, ay. Nigo teshimva ni rako kapaka. Vile data patana. Na nyima bro wili wa black. Mbani na kanka ni ulambana. Your bros has got your back. But bitch you hard he can't get back, ay. Eje ni fireman. Buda chungo neza get banned. Mafala na kula moto. Na dribu kumbweza panta. Mbosi uplay dati kama chokoch. Hiyo ndo mtundo kwa stress. Mambleno upaka dima iPhones. Hapa kula mtu ni red he gang ni ama psycho. Mafala na kula moto. Moto. Na dribu kumbweza panta mbosi uple dati kama chokosh. Hiyo ndo mtundo kwa stress mambleno upaka dima iPhones. Hapa kula mtu ni red he gang ni ama psycho.